Abra o assimil. Rich melody kwa majina. Namsi niulize nyiwe newe mnajua. Na kunzo munu mge habiba bibi. Muganga voga yuko nguaye. Umugabu hora muchinya sika yenza na marira nzino kugura maua. Now this time see long distance. This love's too sweet. Well they know that I got everything yo. They want to steal my heart. I don't wanna think about that, my love. You are my priority. They don't know that you got everything, yo. They wanna steal my heart. I don't wanna think about it, my love. You are my priority. I got a woman, priority. Unafanya kama moyo kangu ti. Priority. Unafanya kama moyo kangu ti. I got a woman. Priority. Nafanya kama moyo kangu ti. Priority. Unafanya kama moyo kangu ti. Oh yeah. Kutoka alo kwa Instagram wamenipa jina jipya, wananiita kinganga. Ilo mimi sijari utele pote ulala. Wanipe moyo wako wambata usipochukua. Asa hata kama takupenda mimi mwenyewe inatosha. Wanipe muda wako wambata usipochukua. Asa hata kama takupenda mimi mwenyewe. Well they know that I got everything, oh. They want to steal my heart. I don't wanna think about that, my love. You are my priority. They don't know that you got everything, oh. They wanna steal my heart, oh. I don't wanna think about that, my love. You are my priority. I got a woman, priority. Unafanya kama moyo kangu. Priority. Unafanya kama moyo kangu ti. I got a woman. Priority. Unafanya kama moyo kangu ti. Priority.